izingane ezisibusiso esivela kuJehova. Ngakho ke bazali, thandani izingane zenu, nizigcine zikhule nazo zikwazi ukuzenzela. Namhlanje ngithanda ukuxoxisana nabafowethu nodade bethu abalahla izingane zabo, laba abangenandaba nabantwana babo. Abafowethu nodade wethu abathi bagembule ngezimpilo zabantwana babo, laba abathi kulungile izingane zabo zidliwe izinja. Ungumzali onjani na ovumela ingane yakhe inethwe yizimvula, iphephulwe yimimoya? Wena ukhona. Oh, 777 kwakuyinsizwa eyisoka futhi ehamba ishiya ingane zakhe yonke indawo. Lapho ifika khona eSowethu inengane, kwaMashu inengane, eMpumalanga u-777 nakhona unengane, ngisho naseCape Town washiya ingane. Zonke lezi zingane akazazi futhi akawazi ngisho namagama azo nama-address abo akawazi. Kwenzeka ukuthi u-777 athandane nendodakazi yakhe uNyembezi, angazi ukuthi yingane yakhe. NoNyembezi angazi ukuthi lo shukateli wakhe u-777 ngubaba wakhe omzalayo. Kwenzeka uNyembezi wakhulelwa ingane ka-777, wakhulelwa ingane kababakhe angazi. Njengesiqhelo ke u-777 wathi uma ezwa lokho wabaleka, washintsha i-address yakhe, washintsha inombolo zocingo, washintsha ngisho negama nesibongo sakhe, ukuze phela uma afuneka angatholakali. Oh, uNyembezi waphatheka kabuhlungu, wayithola ingane yakhe wazikhulisela yona. Kwathi ngelinye ilanga azihambela edolophini, wahlangana neyinsizwa ogama layo kungubheki. Bathandana, bahamba baye kubafundisi. Abafundisi balibusisa uthando lwabo. Kwathi kungakaphelanga nasikhathi singakanani, wakhulelwa futhi uNyembezi. Wajabula kakhulu uBheki, watshela abafundisi. Kwenziwa amalungiselelo omshado, wabekwa ilanga lapho kuzohlangana khona imindeni. Yebo, lafika lolo suku. Izimpele sebezilapho, asange zikholele amadlebe azo. uBheki noNyembezi baphansi bamelwa yinhliziyo lapho batholakala ukuthi ubaba kaMkhwenyane ngubaba kaMakoti. UMkhwenyane noMakoti bazalwa ngubaba oyedwa. Manje uNyembezi ukhulelwe ingane kamfowabo uBheki, kanti futhi unengane nobaba wakhe u-777. Kwenzenjani? Kwenzenjani? Kwenzeka umhlolo. Oh, dadewethu, yenzeni ingane uma ngabe sowushiywa i-boyfriend yakho bese ulimaza ingane? Mhlawumbe leyo ngane oyilahlelwe yona ephethe isikhiya sempumelelo yakho. Ezinye zalezi ngane zilahlelwa ema-toilet, ezinye ziphonselwa emifuleni, ezinye zishiywa kuma-railway station, ezinye zishiywa kuma-bus stops. Umuntu uthi ayithwele ingane for 9 months, aphinde ayiphonsele emlilweni ishe iphele. Namhlanje lezi zingane sebunzimeni obukhulu, sezaphenduka ondinda sikhothweni. Ezinye zithengisa ngemizimba yazo, ezinye zingene kwiyidakamizwa kanti futhi ziyingozi emphakathini. Uningi lazo leyingane zifela emajele. Izingane lezi ezilahlwa bazali bazo, yindaba wena uvumele ingane yakho ihambe engozini ukhona? Yindaba uvumele kwenzeke izinto ezibuhlungu enganeni yakho? Ungumzali onjani ovumela ingane yakhe idliwe yizintsha? Wena ukhona. Uzishaya kanjani isifuba ungayazi ingane yakho ukuthi iphi na? Ngoba phela kule insuku esiphila kuzona namhlanje, isimilo nenhlonipho sekaphela ebantwini. Ubaba uthandana nengane yakhe, ingane ithandana nobabayo. Umama athandana nomntanakhe womfana, umfana athandane nomama wakhe. Wena umama othandana naleyo ngane, wena othandana nalelo bhobhodlwane, akhumbuli yini, uyacabanga yini ukuthi kungenzeka kube kuleyo ngane owayishiye bus stop? Mhlawumbe yileyo ngane oyilahlela emgqomeni wezibi. Bekisisa kahle, mhlawumbe yileyo ngane owayishiya emaplasini kaBoyboy. Oh, haleluya. Kuwena mfowethu othandana naleyo ngane yesikolo, uyazi yini, unesiqiniseko yini sokuthi akuyona ingane yakho leyo? Mhlawumbe yileyo ngane yakho owayishiya kaMashu. Mhlawumbe yiyo leya oyayibalekela eSwaziland. Mhlawumbe yiyona lena owayilahlela emfuleni ucabanga ukuthi izofa, yasinda. abantwana isipho esivela kuJehova. Basalithandani ingane zenu lisigcine sikhule ukuze nazo zikwazi ukuzenzela ngegama lomfelo wethu uJesu Kristu.